download kupitia smokemziki.com.
Hali ya hewa ya penzi mebadilika, yani umu ndani pata shika, urugu mechi kila dakika. Baby, ile furaha ya penzi imetoweka, yani umu ndani pata shika, urugu mechi kila dakika. Baby, labda niseme nimeshindwa majukumu, ahadi zangu nimeshindwa kuzidumu, amani utani kiuno changu kigumu. Tell me baby, labda niseme nimeshindwa majukumu, ahadi zangu nimeshindwa kuzidumu, amani utani kiuno changu kigumu. Basi nieleze kosa langu,
kosa langu,
nieleze kosa langu baba. Maisha yangu yamekuwa changamoto, hakika wewe ndo dawa yangu msoto. Huwa najiulizaga sana mimi mwenzako, ni kosa gani linafanya waende zako, kwani moyoni mwangu yuko viki. Jaribu vuta tasira, jambo punguza asira, lizidisha sana hila. Tell me baby, hasira, hebu punguza hasira, nizidisha sana hila. Tell me baby, labda niseme nimeshindwa majukumu, ahadi zangu nimeshindwa kuzidumu, amani utani kiuno changu kigumu. Tell me baby, labda niseme nimeshindwa majukumu, ahadi zangu nimeshindwa kuzidumu, amani utani kiuno changu kigumu.
Smokemziki.com
Beat some records.